napitia na dinga ina speakers inatingisha madirisha kuliko pretty girl na digira kitingisha mwili kameshikwa na madhidi yakiniambia na malizanga kama dishi ya familia uwezi wa iraia mwingine kami mini kaa ninja na wapiga na mahit toka LA hadi mtazama beast imekuwa ni ngori aje nimeitiwa chief
hakuna bashe ni pamba kahi ilianza jana na kisha sahi ni juma mbanga wali kamingi na bado bash ungeshika kamiti kwa hivyo jaza tumbler na kidri ita mama pima kami vina taska malt na maplis na kambili lossy dance kwa flow na dance kwa ceiling 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 Lossy dance kwa flow na dance kwa ceiling
Simba party adi, hade jali shangi Katme dunga njumo kali ama party party Niite bash mami, tuko ndani ndani Bore na warish na drinks tuko inadinadi Kuna vile umefuraisha majirani Una wine komitisha for cousins Umeraisisha temperature COVID-19 Ukitingiza mawezere ndani ama tight jeans Sibagwagi napenda malet na madark skin Mami when your body ni concheza kati Tunguza calories Wine on me, kutoka saa moja giz, hadi mamoni
Hakuna bashe ni pamba kahi Ilianza jana na kisha sahi ni juma mbanga wali Kamingi na bado bashe ungeshika kamiti Kwa hivyo jaza tumbler na kidri Ita mama pima kami vina taska malt Na maplis na kambili Lossy dance kwa flow na dance kwa ceiling 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 Lossy dance kwa flow na dance kwa ceiling
Hineza shika kutoka na hii hadi Congo Adisi ya kutikwiti na Congo Leo kidriko mingi brother towa lock Weta leta mbele mbele na ma double shot Mina sikia firi firi kama change ya soul Songesha hizo viti viti sunda dance floor Mami tuende chini chini mwaga jasho Nikome kula firi firi na unawashwa Ebu washo Vele mwole kunjwa kunjwa kama python Vele mwole kunjwa kunjwa kama nylon Mina digi digi style na vibe yako Sawa Leo si dance kwa flow na dance kwa ceiling